Jipige tafu mpaka kieleweke. Kopa mara nyingi, lipa kidogo kidogo. Vodacom, kazi ni kwako.
Ah, tamoji. Baba yao, Chipo 7.
Matai, ameni ngangania, yuko kiunoni kama mkani, ameni chikilio. Yuko chingoni kama tai, ameni ngangania, yuko kiunoni kama mkani, ameni chikilio. Niko nae, napo kwena, anani fatilio. Ngangania, mendo gani chikilia, nikimwacha tazilia. Antu wache tulisa katerumba. Sio jijua anavyo nipenda mpaka na vima bure zile zenu za kuzua tuwa chetulisa kateruma waumie wasio jijua anavyo nipenda mpaka na vima bure zile zenu za kuzua siwa nyamazishi noto kwamba na wale wazushi no shout kishamba mi si wenye mazishi noto kwamba na wale wazushi no shout kishamba nani nani anganu na mimi mechikilia bure Simwachi, anani, simwachi. Chidi kijiti, biga kinana.
Asante sana Musa Bipango. Babake na alfani. Usishindwe na kupika eh ukasingizia moshi. Baba atua oh chini kijiti nazi kwenye supu vera mpaka mpaka mie aya ni vera mpaka noge mie mie bagusa gusa baku papasa papasa ama kushika shika baku tomasa tomasa oh mini vera mpaka mpaka mie mini vera mpaka noge mie
Chuki ni chuki, hero yangu ya chana nayo.
Najua kwa nini wabaya wanichukia. Na najua kwa nini wazuji wanizulia. Atizo nyota yangu, inangara sana. Atizo nyota yangu, napendwa sana.
Sema, 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 sema nao. Wazushi wangu, wate sema nao.
Nalipa kidogo napata sara mi
Aya wea aya
Niongeze kidogo sipate sara
Aya wea aya
Adada dada 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 Kupata ndio huku
Pole we
Ukini gusa gusa Kini shika shika Kini papasa Naona raha Naona naona mi Naona raha
Sema unachotaka mimi nitakupa
Haya bwana haya bwana
Sema unachotaka mimi nitakupa
Haya bwana haya bwana
Kama mapenzi nitakuongezea
Haya bwana haya bwana
Kila style nitakupatia
Haya bwana haya bwana
Kiwa kidogo nitakuzidishia
Haya bwana haya bwana
Sema unachotaka mimi nitakupa
Haya bwana haya bwana
Da 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 aja aja aja
Siwezi kunoa panga kwa kukata mgomba.